Wena phendula
phendula
oh yey wena phendula
njibomcimbo mhleka nganga phendula
yey wena phendula
phendula
oh yey wena phendula
njibomcimbo mhleka nganga phendula
yokwelika yaphendula
phendula
Pendula
njibomcimbo mhleka nganga Pendula
Oh yini mama Pendula Yini mama Pendula Tibona umcimbo mhleka nganga Oh wena tata Pendula
Pendula
Oh wena tata Pendula Tibona umcimbo
Oh,
I'm going to my husband's work on this one.
mhle kangaka, phendula.